Sihemi yada, penzi si made ni nchina, halina